nikihesabu kilomita jibu sipati. Nilijitahidi kuelewa somo, nenda nendawe, nikavaa ukimya usiniponze mdomo.
Nikalishadia penzi,
labda mimi yo, niliposhikwa sikushikika. Labda mimi yo, nipopenda sana nikachekechwa. Labda mimi yo, niliposhikwa sikushikika. Labda mimi yo, nipopenda sana nikachekechwa. Moyo kushikika. Labda mimi yo, nipopenda sana nikachekechwa. Moyo
Bantu.